TrendyBeats.com.
Ziza. Yo. Akiko api
Netsi Netsi
Yo Oko kapi
Netsi Netsi
Yeah Akiko api
Netsi Netsi
Oko kapi
Netsi Netsi
Yeah Akiko api
Netsi
Yo
Netsi
Yeah Oko kapi
Netsi Netsi
Chando his CV nimechelewa but no meet see me shori ana yap yap she be missing slim even though me had a chance for Mrs. me unataka nan mini komisiri nantenda kanan kimitsi me cause wherever I am mini mzimbi ting ukijitai Batman uta receive beating utapata tuzidi kusaka juu kama si kwa tangu ni kwa tangut tukacha full wagana kanja full ndo kinichezea chafu na kama crew na siwa utsuku ni wa huko dala situmindururu na ni goons for hire sikupisuluhu ni na maswala na nikikushuku choko na maswara sikushuku siati sina majwala sikindukulu ama achwaka ni mavitu za tajiri ziku whatsappi ndo itzi zi
adiko api
ndo itzi ndo itzi
yo woko kapi
ndo itzi
Yeah, Akiko api
Netsi Netsi
Yo, woko kapi
Netsi Netsi
Yeah, Akiko api
Netsi
Yo,
Netsi
Yeah, woko kapi
Netsi Netsi
Ransa kiokeja, tafta bugs acheda kakuna bullets beba Lap dance yo pleasure, ni shit unanpanguza DJ run yo playback Payback is a bitch, hey, tell that hater Hakuna, hakunaga kitu tamu ka vengeance Kuna wageto wa mansion na wale wa menja Sindo ma white rhino, inform that ranger Tuko wengi in fact, na say tuko in danger In case ni one collector, tenga kinena Siku njema atlitha ningi atina nzangarengwa Ni vile tu taibeba Imepita siku mops Just care from my pen pal Wah, ah, kwani was the raider Si unajua ni maulana jo CBD Usikuje kimo shadow kuni CBD Na ukitaka sana ndio ECE What's the raider Si unajua ni maulana jo CBD Usikuje kimo shadow kuni CBD Na ukitaka sana ndio ECE
Akiko api
Ndio ECE Ndio ECE
Yo Woko kapi
Netsi Netsi
Yeah Akiko api
Netsi Netsi
Woko kapi
Netsi Netsi
Yeah Akiko api
Netsi
Yo
Netsi
Yeah Woko kapi
Netsi Netsi
More music on TrendyBeats.com.